50 languages. 44. Going out in the evening.
Gå ut på kvällen.
Is there a disco here?
Finnes det diskotek her?
Is there a nightclub here?
Finnes det nattklubb her?
Is there a pub here?
Finnes det pub her?
What's playing at the theater this evening?
Hva skjer på teatret i kveld?
What's playing at the cinema this evening?
Hva det på kino i kveld?
What's on TV this evening?
Hva det på TV i kveld?
Are tickets for the theater still available?
Det billetter igjen til teatret?
Are tickets for the cinema still available?
Det billetter igjen til kinoen?
Are tickets for the soccer game still available?
Det billetter igjen til fotballkampen?
I want to sit in the back.
Jeg vil sitte helt bakerst.
I want to sit somewhere in the middle.
Jeg vil sitte en eller annen plass i midten.
I want to sit at the front.
Jeg vil sitte helt framme.
Could you recommend something?
Kan du anbefale noe?
When does the show begin?
Når begynner forestillingen?
Can you get me a ticket?
Kan du skaffe meg billett?
Is there a golf course nearby?
Finnes det golfbane her i nærheten?
Is there a tennis court nearby?
Finnes det tennisbane her i nærheten?
Is there an indoor swimming pool nearby?
Finnes det svømmehall her i nærheten?